Yo, Motif, turn me up on them headphones, bro. What up? Aswani mekam na makali, naona mafan wana swali, snitch na run kwa skari, look me na piga hatari, oops nisha lipa mahari, dem nisha pata wa kumari, mama sita jo ni chupa shinda zari, minko na flow kali kali, miu piga show mbali mbali, minko na dona magari, wona hate na una soko mshwari. Da piga collabo na fali, then goma na dola kabari. Aro boy kan kaka jua kali, play K ijo na sika fadali. Nyanjo watu wangu wa senali, season ni yetu msiwari. Minshapa shabari, ule kijana hodari. Lazima tuishi kifahari, Doni na links na Omari. Bispia na piga na pasari, veve na shikisha na maari.
2020 tuko ki, BNM na OG, itabi the moment,
yes, ban.
Juicy send your committee,
yes, ban.
And they got nothing on we, Jogo wa shamba na we kamuji,
yes, ban.
Mano disi majilingi,
yes, ban.
Kuna mashore kwa wingi. Money wana pondi kona,
yes, ban.
Bogi mzima ina choma,
yes, ban.
Tupandisha chopa,
yes,
in the city send your hope,
yes,
marijuana bondi kona,
yes,
mbogi mzima ina choma,
yes,
inatupandisha chopa,
yes,
in the city send your hope.
Buddha see ball kalukatu,
yes,
mtami uchil na mafiatu,
yes,
gangsta timba ndo kiatu,
yes,
tunapiga jinja na shaku,
yes,
nikona mangoma za power.
Ooh.
Wanuliza mbona madawa, villain meshona visawa,
yeah.
Fly kani kona mabawa, mini rastyo ni ready to sina, na nishai kuwa tegi masimba, na joma pedi na jina,
yes,
either way hamuwezi kunshinda,
yes,
utikuja ismi kamanda,
yes,
try kuni dispia ni blanda,
yes,
form ni mazish na matanga, na misi na beef na ohanga. Ohanga unitaki kwa nini,
yes,
bonus wanye track na mimi,
yes,
tuto busy chati za mjini,
yes,
after that you'll be happy ya mini,
yes,
stack interviews za gazeti,
no.
Maswali za ufala zileti,
no.
Miuomba kandini wanzeki,
woo.
Got ka Ronaldo na Messi.
Brrr.
Nani mwingine ka mimi,
hakuna.
Mafta na paka marini,
hey.
Gachinda Rosa na Timi,
man.
New rap kama Hova na Nyinyi,
yeah.
Shinsky kolabo tufanyi,
yes,
tushike from Dago tukani,
yes,
into bro Dago asemanyi,
yes,
usitry kunishwa iwezekani,
yes,
huda simu wa shiki,
yes,
anadhani mina try kumpiga miti,
yes,
nina wife chosipendi zo kiki,
yes,
I'm done with this shit joriti,
yes,
2020 tuko ki,
yes,
BNM na OG,
yes,
itabidi mumeti,
yes,
Juicy's in your committee,
yes,
and they got nothing on we, Jogo wa shamba na wika mujini, mano disi majilingi, kuna mashore kwa wingi. Money wana pondi kona,
yes,
bogi mzima ina choma,
yes,
inatupandisha chopa,
yes,
in the city send your hope,
yes,
money wana pondi kona,
yes,
bogi mzima ina choma,
yes,
inatupandisha chopa,
yes,
in the city send your hope,
yes,
2020 tuko ki,
yes,
BNM na OG,
yes,
itabidi mumeti,
yes,
Juicy's in your committee,
yes,
and they got nothing on we,
yes,
Jogo wa shamba na wika mujini,
yes,
Zima shilingi,
yes,
kuna mashore kwa wingi. Money wana pondi kona,
yes,
bogi mzima ina choma,
yes,
inatupandisha chopa,
yes,
in the city send your hope,
yes,
money wana pondi kona,
yes,
bogi mzima ina choma,
yes,
inatupandisha chopa,
yes,
in the city send your hope,
yes,